kuchelewa ulitaka pendo langu bibie umechelewa ulitaka pendo langu vibaya kukataliwa tena yatia uchungu vibaya kukataliwa tena yatia uchungu vibaya kukataliwa tena yatia uchungu kupata majaliwa kupata majaliwa kukosa ndo kilimwengu kukosa ndo kilimwengu kupati uyatakayo kupata majaliwa Oh,
ubacha kama najiona kwamba nakata, lakini bahati huna na saa umekose, lakini bahati huna na saa umekose, lakini bahati huna na saa umekose, mweza koa meshavuna, mweza koa meshavuna, pendo alopalilia, pendo alopalilia.
But you better.